downloaded from ilovezedmusic.com.
Mon conseil, mon conseil, Yahweh, mon kweminina, mon conseil, Yahweh, mon kweminina, mweo wandi muli mwe, e monde ubika, na mano yandi yose, mweo wandi muli mwe, e monde ubika, na mano yandi yose.
Downloaded from ilovezedmusic.com.